your boy Louis. Twaina maziga Yesu yagasangula ebikolimo yabyambula fetwayambuka teri kudirira tulino twedigidira Yesu yatuwonya fetusiba tuyimba tusiba tutzinda tusiza omutonzi ebintu bye Yesu kuba kudigidamu ebintu bye Yesu kuba kunyumirwa ebintu bye Yesu kuba kuwangula. There's no stress, no, no. Ebintu byesu kuba kudigidamu. Ebintu byesu kuba kunyumirwa. Ebintu byesu kuba kuwangula. There's no stress, no, no. Laba banji, bamenya mitima. Mazima bali netima. Mukama yawonye mitima. Yechitangala. Tala ya sitima. Na mwina sitoma. Katonda takuwa. Ebintu byesu kuba kudigidamu. Ebintu byesu kuba kunyumirwa. Ebintu byesu kuba kuwangula. There's no stress, no, no. Ebintu byesu kuba kudigidamu. Ebintu byesu kuba kunyumirwa. Ebintu byesu kuba kuwangula. There's no stress, no, no. Twaina maziga Yesu yagasangula ebikolimo yabyambula fetwayambuka teri kudirira tala ya sitima na mwina sitoma Katonda takuwa. Ebintu byesu kuba kunyumirwa. Ebintu byesu kuba kuwangula. There's no stress, no, no. Ebintu byesu kuba kudigidamu. Ebintu byesu kuba kunyumirwa. Ebintu byesu kuba kuwangula. There's no stress, no, no.